mpuzamahanga se moti nango politiki twita politiki mpuzabihugu umuntu yavuga ko diplomasi ni ikintu cyiza ibyo bagiye gukora ngo ngo guhura kwabo bizaba ari uburyo bwo kuganira kureba uburyo ibibazo bihari byakemuka mu rwego rwa diplomasi ariko nkeka ko nta kintu kinini kizava mu biganiro byabo kubera ko iyo urebye buri ruhande uburyo rusa nk'aho ruhagaze ku byo rwemera ni ukuvuga ngo Perezida Kagame ahagaze nango se ntashaka kuvirira kuba yafashe umutwe wa M23 noneho Kongo nayo ikavuga iti natwe byanze bikunze tuzashaka ingufu z'imbere mu gihugu tuzashaka abandi twitabaze nk'uko banabitangiye kwitabaza cyane cyane uriya muryango wa East African Community ubu hari abasirikare barimo kwitegura kugira ngo bazajye kubafasha nyine kuba bahashya iyo mitwe cyane cyane mu mutwe wa M23 witwara gisirikare.
Uvuze ko guhura kwabo nta kintu kinini bishobora kugeraho, ahangaha urashobora kumvikanisha ko guhura kwabo atari ubushake bwabo nk'abaperezida b'ibihugu bagize kugira ngo barebe ko umwuka mubi uri hagati y'ibihugu byombi ukemuka.
Cyane cyane navuga ngo umukuru w'igihugu uwo ari we wese iyo asabwe umubonano mu rwego rwa diplomasi nkeka ko kuwanga cyane cyane abisabwe yaba abisabwe nk'umuhuza ikindi gihugu nk'umukuru w'ikindi gihugu cyo mu karere nk'uko bazahura muri Angola n'uko bahura no mu kindi gihugu ngira ngo ni gakeya umukuru w'igihugu ashobora kuvuga ati ntabwo nshaka kuzahura na kanaka cyane cyane yari umukuru w'igihugu nka mugenzi we kubera ko uretse wenda n'icyo kibazo kiba gihari hari ibindi baba bashaka kugira ngo baganire ariko nagira ngo mbisubiremo ko nta kintu kinini kizavamo cyane cyane ku ruhande rwa Kagame aravuga ati yewe ntabwo nemera ndahakana yuko mfasha M23 ariko ibyo ntabwo ariko bimeze Kagame niwe wayishingiye M23 uretse no kuyifasha niwe wayishinze.
Wowe ibyo ngibyo ku ubyemeza ibimenyetso by'uko yayishinze kandi agifasha ubikuraho
ubwo cyaba ari ikiganiro kirekire ko twajya mu mateka ariko genda umuntu wakoze mu nzego z'iperereza z'u Rwanda ni umuntu wakoranye n'abasirikare nigishije abasirikare bakuru abo bita senior officers mu rwego nabigishije hari nyakinama mu majyaruguru y'u Rwanda ni umuntu ufite amakuru ahagije ariko nanone usubiye inyuma gatoya wareba muri 2012 ubwo M23 nabwo yazamuraga umutwe kajya n'inyuma gatoya aho u Rwanda rwahakanye rwivuye inyuma inshuro zirenga nyinshi cyane ruvuga ruti ntabwo twebwe dufasha ntabwo ari twebwe ariko nyuma ngira ngo muri 2013 mwarayibonye ko hagati ya 2012 na 2013 mwarayibonye ko u Rwanda rwemeye ko rwari muri Congo rwagiye muri Congo rwemera rurimo ruvamo
ariko umutwe wa M23 wo uvuga ko uharanira inyungu z'abaturage bo muri Congo bakoresha ururimi rw'Ikinyarwanda kandi bakomoka mu bwoko bw'Abatutsi ubona hari ikintu ibi bishobora guhindura haba mu maso y'Abanyekongo Abanyarwanda ariko by'umwihariko abo M23 ivuga ko iharanira inyungu zabo
kugira ngo yenda ugarutse kuri cyo kuri iyo fata urimo kuvuga ko M23 iharanira uburenganzira rw'Abanyekongo rw'Ikinyarwanda aho ngaho byakumvikana gusa ni uko yakubwanye nk'amakuru ufite ni umutwe washinzwe hakurikijwe inyungu za politiki cyane cyane ibyo u Rwanda rwishakira muri Congo ntabwo nkeka ko M23 kugira ngo ishingwe nubwo amazina yagiye anyurana kugeza ubwo nyine dufite M23 kugeza ubu ngubu ntabwo hari ibintu bita political motivation n'impamvu icyo wakwita impamvu ya politiki runaka yatuma koko abantu bavuga bati turi hano turarwanya iki n'iki iyo ntabwo ikintu kinini kigaragara kugeza ubu ntabwo ari ukuvuga ngo M23 irarwanira Abanyekongo b'Ikinyarwanda nibyo uwo mutwe niko uvuga mu mahame yawo ariko iyo urebye akenshi ugendeshwa n'inyungu za Paul Kagame n'inyungu za politiki zose mu karere.
Ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye Ijwi ry'Amerika.